nze seka gya seka Moses nalokola la chisa oba chiite grace omusaje yandokola goba yita Jesus ekoloko saje byogeranga liku cross omusaje gwe yuanze gwan kubira pass eka mwenye mwenye kanoke nina confess ndabo kutambula nga sirina stress ebyali bisumbo yesu yabira ka strength obukyayi n'obulimba yesu yabiponya yabirinyako era nabiseteza yampa n'oluyimba olujja lwe nayimbanga babeera ku luyirwa ng'omulabe wange yaani nafuna yesu namala sikyetaaga mulala enafuna yesu ebyange yabimala nafuna yesu namala sikyetaaga mulala nyemeza Yesu wulira ngolukero naye amazima gali nti Yesu omwetaga kubanga yekubo amazima n'obulamu teyatukeri kitaffe nga tayisemu ye amukkiriza oyo tekuli musinga atamukkiriza wamagomazo kusinga kkiriza Yesu olwaleero olokolebwe n'ebiseera bye byemumaaso obitangaze omuzungu kyayita sekiwa your future. Nafuna Yesu namala sikyetaaga mulala nafuna Yesu ebyange yabimala
singa twezimba obulamu bwali buzibu era bangi baseka kati beewuunya twakola tutya okutuuka tebatamanya olugero tetulubadde mufeka wabula ne Kristo oyo gwe baziika yawangula amagombe mu nnaku satu zokka era mbulamu bwange yasembayo yasooka kyenva mpanika emikono n'eŋŋamba yeyeka yeyeka
nafuna Yesu namala sikyetaaga mulala nafuna Yesu ebyange yabimala
mwekwata ku lwali
nafuna Yesu namala sikyetaaga mulala